fɔlɔ jiko gɛlɛya tun bɛ bunakaw sɛgɛn kosɛbɛ nka bi u bɛ se k'a fɔ tare tare sabula o jiko gɛlɛya banna pewu ni CICR ka dɛmɛ ye ale min ye hakilina sɔrɔ ka taa foraji sen buna dugu kɔnɔ tata tarawele n'ale ye bunata ye ale ka fɔla u ye ji min sɔrɔ a bɛna caaman bɔ u ka gɛlɛya la sabula u kunbɛ kilomɛtiri ni kilomɛtiri tagama walasa u ka se ka ji sɔrɔ
fɔlɔfɔlɔ an binani ka bidɔnw ye a bɛ tile fila kɛ ma ji sɔrɔ sisan kɔni alhamdulilayi n'an jɔra dɔrɔn an bɛ ji sɔrɔ ji ɲuman ɲuman an b'a min n bɛ kɔ n bɛ lafiya fɔlɔ kɔlɔn de an bɛ taa ji ta kɔlɔn la yɔrɔ ka jan n bɛ tile ka ji n bɛ dɔɔni ta dɔrɔn ka sigi ka dɔ ta a nɔgɔlen dɔ fana kabiri fajiri n bɛ soli ka taa ni den bɛ si minɛ n b'a bila yaden fana a ka kɔlɔn ka ca kabini sɔgɔma n'anw sera yan fɔlɔ de don i b'a dɔn fɔlɔ fitini n b'a dɔn k'an cɛsiri ka ji bɔ a ka ca ni so kɛmɛ.
Fɔlɔ mali kɔrɔnyanfan dugu caman ka balo tun bɛ bɔ bun na nka sisan cɛncɛn fanga bonyana kosɛbɛ balo tɛ ka sɔrɔ i n'a fɔ fɔlɔ sɛnɛ ka gɛlɛn ye sisan ka sabu kɛ cɛncɛn fanga bonyana dugu kɔnɔ. Musa Mahamadu Ture ale bɛ baara kɛ buna miri la ale ka fɔ la jiko gɛlɛya bannen kɔ a tɔ tora sɛnɛko ye.
Débarrasser des chagrins.
Bikoni, anga dusi gashi bane ndo jiko. Bikoni, anga jisoro anga ala barakade. Jie dombari, sisa ambi famu nini, oyega fere soro, anga jisi yoro la, wala sa anga sega sene.
Okama, jiko gelea bane nkofe, gelea were mumbe buna kauka, ode ye cɛncɛn fanga bonyana ye u ka dugukolo sɛnɛtaw la u haminako dɔ ye ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a to jisigiyɔrɔ min bɛ u ka dugu kɔnɔ o bɛ se ka lakana cogo min na walasa cɛncɛn kan'o dun. Alhuseni Alhaji VOA banbara tɔgɔ la Tombouctou.